okoze bitagambika abangi bebalabye ne beewuunya. Wanzija mu kisiriko ekyalimu amaggwa g'obutwa, nali kale bwerebwe ak'okuwanika mbiveeko, n'amagumba gakaze ganeesubi likomye. Okoze ebitagambika abangi bye balabye ne beewuunya. Wanzija mu kisiriko ekyalimu amaggwa g'obutwa, nali kale bwerebwe ak'okuwanika mbiveeko, n'amagumba gakaze ganeesubi likomye. Naye mbusise ebisenge ebinsinga obuwanvu, njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Ombusise ebisenge ebinsinga obuwanvu, njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Nachangeda katira bawa bijawo akasale akechiro nakasale akemsana tobire sekunkola kabimukama kankwebaze kuba
Remember where you got it from. www.djericom.com